Yo, yo, yo. Bima mebeba anababika kibamba na venye anatweka nipandisha mahanjam. Very nice anapenda akitamba kifika ile time ananilisha kitanda. Bima mebeba anababika kibamba na venye anatweka nipandisha mahanjam. Very nice anapenda akitamba kifika ile time ananilisha kitanda. Bima mebeba anababika kibamba na venye anatweka nipandisha mahanjam. Very nice anapenda akitamba kifika ile time ananilisha kitanda. Demu ni murembo, anapenda skendo. Pendo akinishika na wacho na marengo. Upendo, urembo, upendo, urembo. Tunapitia njia zote kwa hii ngendo. Demu ni murembo, anapenda skendo. Pendo akinishika na wacho na marengo. Upendo, urembo, upendo, urembo. Tunapitia njia zote kwa hii ngendo. Demu amebeba anababika kibamba na venye anatweka nipandisha mahanjam. Very nice anapenda akitamba kifika ile time ananilisha kitanda. Dema mebeba anababika kibamba na venye anatweka nipandisha mahanjam. Very nice anapenda akitamba kifika ile time ananilisha kitanda.
Nikimwona steam zang zinatelemuka, zinapanda zinashuka zinapanda shuka. Ini gang inatesa inatatanisha, inatatanisha, inatatanisha. Nikimwona steam zang zinatelemuka, na mapanga yanakata yanakatanisha. Na ya kichwa na ya shingo yanatawanisha, yanatawanisha, kuanyamazisha.
Dema mebeba anababika kibamba na venye anatweka nipandisha mahanjam. Very nice anapenda akitamba kifika ile time ananilisha kitanda. Dema mebeba anababika kibamba na venye anatweka nipandisha mahanjam. Very nice anapenda akitamba kifika ile time ananilisha kitanda.
New gang tumekam kuvuruga, design tumetim utadhani bad bunga. Niko zabe na shikisha na kitempa, zangu zikishika anadain kata keki. Dema mebeba anafanya naslegi, na bado na mkeba bila hofu kweza jegi. Yani triki anafanya mina medi, leather anadunga na mshuku kuwa pedi.
Dema mebeba anababika kibamba na venye anatweka nipandisha mahanjam. Very nice anapenda akitamba kifika ile time ananilisha kitanda. Dema mebeba anababika kibamba na venye anatweka nipandisha mahanjam. Very nice anapenda akitamba kifika ile time ananilisha kitanda. Mebeba anababika kibamba na venye anatweka nipandisha mahanjam. Very nice anapenda akitamba kifika ile time ananilisha kitanda.